kulila katito cha pikinga mpulila mukati wadambarara nebigambo mbiwulira mbuwafunayo mulala kansaba ogume noyo nemekulwana nakukwelabira okuva lwe wafuluma omulyango wandeka mbunye ebisomo mugongo okugenda tewayogera bigambo negumya nga binsobedde mu kakubu webale wamalira ebiseera webale wandeka mukukaba webale mutima gwe watwala wagukomyawo mu bipapa kyoleka nekaze natalumidwa mama chatule tichali chakubera ewale nawulije nagenda tuchali mu mukwano jana kwanjulanga tarara 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 zihelavu zisindikano ziplotikinga nze yalinga wongokola nunya kyentunulira okwavu obuzibu okundeka newenzi bya omutwe nga ntakula ekyali kitugata nga balongo wali mukwano bebisi bigambo ebyaliwo bisudde mu kiwonko wofuba obizike webale wamalira ebiseera webale wandeka mukukaba webale mutima gwe watwala wagukomyawo mu bipapa kyoleka nekaze natalumidwa mama chatule tichali chakubera ewale nawulije nagenda tuchali mu mukwano jana kwanjulanga
Bachuvika
tuchali mu mukwano jana kwanjulanga.